vibes. Yo, this one is for God and our country. Education is the key, but teacher, you're the master key of life. The young generation future.
Tolina tima, tolina nogo, oli muntu wabantu. Wasomesa bana begwanga, asobola okuyita ebigezo. Obuyonjo n'empisa nungi, babisangeyo ku ssomero. Enkya be balibeeraho, ng'omusingi guzimba egwanga. Kuliza mubula mubulonji, ukulira Katonda n'egwanga, osomesa night and day, preps and winters, ukumire mpe kufuwa buli kumacha. Zavikiri, omusara wakusasura mutono, wambukula nyono kuwa, na yogeza koto kuwa, kubango ya gala nyoye nsiyo.
I give you respect. God bless you. Omuzira Yugi, Augustine Zisani, Heroes Vibes. Yeah. Heroes Vibes.